Tea med vår favoritrappare.
Rope ndo makopa, huyu kani jazede na nmwakia. Kazima data hau wengine taki kuwasikia. Anapenda mimi nondwa divza na yo nadisia. Kama inakuma pole, unawezo ka next year. Tukiwa utupu tupu, kishika supu, kikoki mtutu, bunduki tutu wewe. Utupu tupu, kishika supu, kikoki mtutu, bunduki tutu wewe. Ana share for figure. Me na yeye is like a Beyonce and Jiga. He need true love, real love. Tupo kuzuga. Jimixi ni kukute na I want nita kuvuruga. Nikitaka dos mara tatu napata. Thanks low kwa hizo wadi lopata. Nilisha jitafuta sana ila nimejipata. Na uswa doctor, hakuna matata. Tukiwa utupu tupu, kishika supu, kikoki mtutu, bunduki tutu wewe. Utupu tupu, kishika supu, kikoki mtutu, bunduki tutu wewe.